egwu ma ichoko ma obele due anyị egwulegwu ro kara alụ o nwere ife anyị gbuo ya ụmụ igbole egwu ro kara alụ o nwere ife anyị wee gba ya egwulo kara alụ ịmana anyị bụ ụtọ bụ na anyị na-ebunyeli egwu menụ na chi ọdụ n'obi chọọsọ chọọ too much pressure ọkwa na-enye ka anyị ji akwanye arụ egwumegwu be nne n'ụwa monkey goes by gang let's go nwe nne m ịmakwa na ọ bụla ije ofu onye gara ya omenụ na nja na-emere odogwu ihe egwu ọkwa ihe egwu na n'ụzọ ndị a na-ekwu akụta ahụ agbajilego fana ekwu anwụrụ sekwu tọgbọ ka afọ iru ife onye mere na kere ekwu ọkwa ihe egwu afọ ekwulu ka ara nlelere mma ebugire si na ọkwa na anyị na-akwa ụlọ ịkwa ichoku egwulu ka ara alụ emobere duo ụmụ iwe egwulu ka ara alụ adekwuye
ije okwu o mekwekwe once we come out this Saturday we must pop something for sure we know they come out every day when it when we come out meme anytime you see us boss I device you come close I get why it might be a lucky day no no cause ada take ata
wangwale
ngoku na no dey drink am again no
wangwale
ada chugbe nu oso
wangwale
I put you like ada na na
wangwale
manu carry come out who dey carry go back dey guy ji put you lo anya julia na na why nelly see
I nelly see
don't go racing I nelly see
why nelly see
I nelly see go down na bo na bo
I nelly see
that's why the first to come closer double glaze ni chokwa bia igese egwu nwa ita like ya ni maka chi ekwuru ka ala alo
lelele mma double glaze na ọkwa na anyị na akwa o
ịkwa
iye ichoku egwuru ka ala alo
ekwuru ka ala
alo enwo be le duo umu iwe egwuru ka ala alo monkey dey chose kiss me say three near three ife niile na-apụ ala pamasị ndị kalịlịba malụgwa na odogwu ya taa odogwu ya chọọ onwe nche ọkwa ịma na odogwu ya taa odogwu ya chọọ onwe nche na mmemerọzili ka nsi eme bụ nya na-ewe iwe na mmemerọzili ife na-emelụ ohi ka ịdị tọbarịda nwanne na-egwuro kara alụ ha merụ na aka niile bararị ịra ụmụ igbo na onye ya bụ eze na ọ ga-abụ eze ụmụ igbo na onye ya dị nnekwu chukwu ya gosi ya ọ bụrụ ọkwa ife na-alụ ife akwụna bakalaka onye meni wi akọ kọfị ya chụzi na nwanne ya ka ihe eji malụ n'elu ụwa na-ekwuro kara alụ ọkwanụ ndị nwe be na-akwa egwulu kara alụ ụmụ igbo egwulu kara alụ
na-emenwe
na anya dọbụ gịrị si n'ichoku ekiri egwu na
anyị
na-elisi ya eziokwu na anyị na-elisi ya
vixi
onye egwu na ọkwanụ nnukwu ọga eziokwu papụ ya na-aba aba ugwu na mmemewa n'ugwu n'ugwu nwa ka aja baro chukwu ka aje n'oke n'odogwu
fesiri
bụ hotelu na-ekwu n'ọkụ mana o nwere mmanwa n'ihe tilego chi n'oso henry udogwu ihe abatawanụ na niile ichbigo ọnụmeke n'eyi mana o nwere odogwu na-eme ibe dị nnegwu nwa chi na-emere n'igwe nọ na abịa steeti abụọka ije fechenji nọmba 1 asama n'elu ihe echeke ego chinike nwa ọmụọra n'imo steeti big zion ọ ya adịla ya mma
mkpeze
chi na-edu na-adazi ala
fọ
fada si na-elisi ego ike onye ọdịnakọ nne m ọbụla alụ
goresi
nwoke bụ ụbụ nwanne gwu nwa nwanne nwere obi na-enụkwụ ụgbọ na-akwụ Come over here, see the joke, believe me.
Over
here, see the joke, believe me. Over here, see the joke, believe me.